This is an MUT Radio podcast.
On the future. This is MUT Interfaith with me, Nobuhle Goba. Every Sunday, as from 10 to 12, so we see corner, Lord, you are worthy to be praised. You are God of gods. You are King of kings. You are the King Almighty, Yeshua, our Creator. That's how we praise our Redeemer. That's how we praise our Savior, because Jesus Christ did the tremendous work, the tremendous deed. Mama Umncube is already here. Engine is umsakazo. We are about to take her for an interview. Before that, kunesinkwa nje umphako aniphathele wona that she'd love to share with you. So make sure that you stay tuned. Or let me just greet umama. Ngiyakubingela mama, ngikwamukela emsakazweni with MUT Radio. Yes. So ngiyacela nje ukuthi mhlambe umama azichaze ukuthi umama ubani and uvela kephi.
Amen.
Yes.
Ngiyumama Umncube.
Yes.
Umfundisi ngihlale emolweni.
Yes.
Ngikhonza eCFC.
Yes.
CFC khona la eMlazi.
Yes. Thank you so much. So now you're coming from
Molweni.
Molweni. Kanti ke nje there was Mama Ncube all the way from Molweni. I've heard you mention indaba yase Pine Town. Is Molweni around Pine Town?
Yeah,
okay. Oh, all right. Okay. So okay, let me just give you this opportunity ukuthi nje ukwazi ukuthi uhlephule isinkwa with our loved ones, with our patrons.
Oh, amen.
Yes.
Ngizocela ene ukuthi ngikhulume nje kafishane kuyinyanga yomama.
Yes.
Ngikhulume kafishane mhlambe ngezwi uNkulunkulu anginikeza lona lombono izwi lamabutho kaKristu kunezwi elilapha na ku First Timothy.
Yes.
Chapter 2.
Yes.
Elikhuluma ngokukhulekelwa kwezwe.
Mm.
Bithi ngakho ukuqala kukho konke ngiyalukuba ukukhuleka nokucela nokubonga.
Yes.
Kwenzelwa abantu bonke amakhosi nabo bonke abakhulu.
Yes.
Ukuze sihlale kahle ngokuthula nangezizotho esipheleleyo.
Amen.
Noma siyabe sifazane kodwa uNkulunkulu uyasithemba ngezinto ebezinganikwa amadoda, kodwa siyabe sifazane sinoKristu ngaphakathi mase sinika lelo lezo zinto ekanjalo uNkulunkulu.
Yes. Thank you so much, Mama Ncube. I would love to know nje, because I've observed ukuthi ke ukhona nakule ndima le music.
Amen.
Yes. So nje ngiyathanda nje ukuthi mhlambe usihlephulele kabanzi before we take ke umculo icece, and then we'll be back after icece lakho. Ngicela nje ukuthi usibeke nje ukuthi when did you started ngomusic?
Amen. Ucula bekuyinto noma ngikwenze sengimdala ke manje, kodwa into ebisenhlizweni yami ngaze ngaphusha undodakazi wami omncane ya ukuthi ene aqale acule naye uvele ekuzalekeni kwakhe kwakukhunywe ngaye indaba yokucula. So ngabonthi mina ngoba sengimdala kushuthi mina ngeke ngisalunga
kwaprofethiwe.
Amen. Uyena osekufanele athathe indawo, kanti icebo likaNkulunkulu ke uthi uJobe ngelilanga lingevinjwe lutho.
Exactly.
Ukuthi usumdala.
Yes.
Kukhona okusangenzeka. Mhlawumbe ukhona umlaleli usekhaya othi khona ngeke ngisakwazi ukwenza, kodwa ngifuna ukuthi sukume uzithintithe. Ngangithi noma ngicabanga noma ngihamba nje endleleni ngithi eyi kahle kahle kube ngangisitholile isikhathi. Kube kwakuyilezi zikhathi.
Yes.
Kwakufanele kube khona engikwenzayo.
Yes.
Ngomculo. Kanti icebo likaNkulunkulu alivinjwa lutho.
Exactly.
Kwathi ngelilanga uma ene kukhona umfanyana nje oyigama lakhe uSibusiso, ngimbiza ngongqeleni ngoba owangale engqeleni.
Okay.
So siloke sikhuluma ethi imayizwi lakho awuthi ukuhlabelela amancane ethi hayi engizwe egroupini, masethi mangicela uvuke, wathi ngicela uvuke ngakusasa. Bengeke ngibaphusha abantu abaningi, ngithi abahambe yo recorder kune studio khona eMolweni, ngithi abayo recorder ku NQ.
Yes.
Ngumalo. So kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi no wena ukufanele uye.
Wow.
So ngiloke ngibaphusha abantu.
Shuthi ayitshaliwe.
Yeah, wasethi ngelilanga wathi manje ngicela uvuke kusasuhambe ngakhuluma noNqaba same time ngezwe lento ivuka ngoba bengilonge itshethi mina isikhathi asekho.
Yes.
Akusafanele osengimdala kanti kunezinto engakhulelwa uNkulunkulu angananindaba mayebekile kwena iyohlezi leyo nto kudinge ukuthi yenzeke.
Yes.
So ngavuka ngempela ngakhuluma noNqaba ngahamba ngayo kwenza lengoma yami ngezwe ukuthi impela bekumele.
Coming from God,
yes.
Message.
Yeah.
Yeah. And did you pray about it like as a foundation? Why was your foundation? Nje usaqala nje indaba yokuthi uhambe uyocula. Wathola ama advice noma you prayed about it or just sekusuka kuwena ke manje ukuthi ke wena noma usudonsiwe ke ukuphowa kwenza as a foundation of your music.
Ukukhuleka, ukukhuleka kakhulu ngoba noma umfana engashongo kodwa into engangiyizwa kodwa ngibona sengilate
ukuthi
sengilate so ngangikhulekela nje kakhulu ikakhulukazi ngikhulekela ngithi ngikhulekela indodakazi kodwa ngizwa ukuthi no kunalento ekufanele yenzeke so uNkulunkulu wase ngampela wakwenza
wayambula ngesikhathi si right there was umama Mncube kanti we still gonna one we still wanna know ukuthi what are the challenges or mhlawumbe izinto that we need to regard as abantu abasathanda mhlawumbe ungena kwi industry because I believe ukuthi ukhona lapha ekhaya ungathanda ukuthi nangene emculweni osamncane so we'll be back after the song kanti ke the song is for umama Mncube ungikhumbule nkosi yami there was umama Mncube Eshoka mnandiye kanjalo ukuthi ke Lord have mercy on me remember me nasekhathini ke ezokwesaba nasekhathini ke singathokozisi kodwa Nkosi ukhumbule imsebenzi emihle nje engiyenzile phambi kwakho nje uvela ukhumbule nje lokho ube nomusa kimi ube nje nenceba umkhuleko ke le noma nje ngithi iculo nje lokunxusa uNkulunkulu iculo nje lokuziphaphathela enkosini ukuthi ke ezweni sikulona the are so many temptations but Lord remember me there was the song of umama ke Mncube ngiyathanda ukubingelela ngiphinde ngikwamukele ku MUT radio
amen
yes so ngisacela nje ukuthi usitshele ke of the challenges that you went through as usukhona kwi industry yomculo ekudinga ukuthi umlelo lapha ekhaya mhlawu uthanda ukuthi angene aziqaphele kakhulu
amen mhlambe engingaku bala nje noma engingakubalula ukuthi umuntu osafuna ukwengena kwezomculo
yes
angangeni ngoba ebona abantu bengena
yes
kodwa akaphushwe into engaphakathi
yes
ukuze uNkulunkulu akwazi ukusebenza yena
yes
ngane kakhulu isikhathi mina ngiqalile noma kade kuyimpilo yami indaba yomculo
yes
ngina lelo phupho kodwa isincane kakhulu isikhathi la ngiqalile noma sengingaka
Yeah.
So ngifuna ukusho njalo ukuthi umuntu akaphushwe into futhi akhuleke kakhulu acela uNkulunkulu ngoba zininga izinto angathi mayithuthu yaya abanye bemtshela into eningi ukuthi hayi ngeyingayi ngendlela yokuthi futhi angangeneli imali
yes
angangeni ngenxa yokufuna ukuzuza imali ngoba khona okungcono kunemali
oh yeah
akwenzele kakhulu kaze uNkulunkulu ukuthi mina ngenzele uNkulunkulu athola udumo
yes
ngoba imali into ezophela kodwa menzele uNkulunkulu uNkulunkulu automatically kuneminyanga azoyivula ukuthi athembeke eyintweni uNkulunkulu afuna ukuthi azenze futhi angabalaleli kabantu abazomtshela ukuthi hayi wena kufanele mhlambe izwi lakho linjani ekwenze uma ekwenza ngoba ephushwa uNkulunkulu futhi ekwenza ngoba kungaphakathi uNkulunkulu uzokwenza ukuthi aphumelele
yes so usho kanjalo ukuthi nje you don't have to ukuthi uthatheke ama advice ke a wrong azokudiscourage but make sure ukuthi you listen carefully of the spirit you listen the drive the motive behind ke into othu yayenza because if i motive yakho kuukuthi wena ufuna imali that means ke ngeke uzokwazi ukuthi uhambe ibanga because there are so many challenges kwi industry based on ama finances kanti ke nje ngiyathanda ukuthi ke uphe nje umlaleli lapha ekhaya othi nje I couldn't go to church ngithatha isinqumo sokuthi nje let me just listen to MUT interfaith ngikwazi ukuthi ngizondle mhlawumbe nje ukupho ngamtshela kona as the word of life or the word of advice
amen ehlambe izwi nje ngingakhuluma ngalo.
Yes.
Eh ngicela ukuthatha nje lapha na ku Job.
Yes.
42.
Yes.
Uverse 2 uthi uJob esehlelwe into eziningi.
Mm.
Sebembuza uNkulunkulu wakhe abantu.
Yes.
Sebe doubt ukukhola kwakhe. Abanye sebemshaya ngezimangene kuzo.
Yes.
Ngoba kunokwenzeka ukuthi kube umnomuntu ofuna ukwenza something mase ngene e-main omunye mase egcine eshiya uNkulunkulu eye kwezinye indawo ngenxa yokubona ama challenge. Kodwa simuzwe uJob emveni kwakho konke athi ngiyazi ungenza konke.
Yes.
Athi icebo lakho alinakuvinjwa.
Amen.
So nje uma uNkulunkulu umkholwa noma kuthi yini ehlaya endleleni.
Yes.
Asikwazi nokuyivimbela ngendlela yethu ukuthi ngoba ngisenephupho uNkulunkulu anginikeze lona ukuthi ngenze kanjena ngoba ngibona ngathi lesimo sizongise egodini osizongise kufeni ngifuna ukuthi icebo likaNkulunkulu alizovinjwa lutho noma kuthi alivinjwa lutho icebo likaNkulunkulu bengifuna ukusho njalo kumuntu ozimisela ngokuqala something ukuthi as long as uNkulunkulu eshila ukuthi akakwenzi ngoba sizwa no Satan ebuza lapha na kwesifazane Eva uma ifuna ubalinga uqala uyabuza ukuthi ushilo yini uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umeshilo ilento Satan aye athekhaya esilwisa kangaka silwiswa ngezinto uNkulunkulu ayishilo Satan akanandaba nento uNkulunkulu angayishongo
sibambisisa nje
ulalele cebo likaNkulunkulu liyazihambela lize lifike la kufanele lifike khona
thank you so much. I would love to know ukuthi mhlawumbe khona obhizi ngakho currently
yebo noma ngikhonza ngiphethwe CFC njengoba ngisho kodwa uNkulunkulu unginike umthwalo kakhulu we movement kune movement anginike yona kakhulu kazokubheke amabandla nje ngiye ngithi ngisalunga ngifike enkonzweni athi mongcwele hamba endaweni ethize njobe nginike lo mbono kwamabutho walelizwe ngengakhuluma ngalo waphinda umongcwele wawunezela lo mbono wazala wazala ile umasithwalisane kunabantu abaningi uNkulunkulu ababizile ukuthi makufanele benze izinkonzo noma imvuselelo bebe nama challenge omunye engaphethe engasakwenzanga ngenxa yezimo abhekana nazo so ngithi asiqoqaneni thina uNkulunkulu asinikeze lo mthwalo ngiyazi ukuthi ayi understand engisho emabandleni kodwa thina ke asiqoqaneni silekelelaneni makhono wenza inkonzo ethize sihambe nathi sifake imali alungiselele nemali esoza nayo yesinangamazwi sicaphune lapha na ke ekuyizenzo 2 muzoyiqala ku verse 42 wehle nayo.
Thank you so much Mama Mncube. We really appreciate having you in MUT Radio, specifically MUT Interfaith. Kanti nje we'd love to know ukuthi ke umlaleli mangathi uthanda ke ukuthi ke axhumane nawe mhlawumbe iziphi inamba ongamnikeza zona mhlawumbe to fellowship or nje having izwi lokuphila esakwi industry.
Inamba yami it's
073 4325.
Yep.
There was a mama any digital platform for ama noma music abayakwazi basizakale kuona.
Yebo. Ngangithola ku YouTube.
Yes. As
SBJ.
SBJ. Okay, thank you so much.
Amen.
This is an MUT Radio podcast.